neza hukai ijwi ry'Abanyarwanda ivugira i Washington DC hano muri Amerika. Dukomeje mu biganiro byacu by'uyu munsi muri kano kanya, tukaba tugiye kuganira na Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Jean-Marie Vianney Ndagijimana mwese muzi, wakoze imirimo itandukanye mu gihugu cy'u Rwanda. Muri 1994 akaba ari wa ambasaderi uhagarariye igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Bufaransa, nyuma yaho akaza no guhagarara kuza mu mwanya wa ushinzwe ubanye n'amahanga mu gihugu cy'u Rwanda muri guverinoma ya nyuma ya 1994, akaza kwitandukanya na FPR Inkotanyi n'iyo guverinoma agasubira mu buhungiro. Ubu tukaba tubana hano muri diaspora nyarwanda, aho ari muri societe civile akora ibikorwa bitandukanye bivugira impunzi, uburenganzira bw'ikiremwa muntu ndetse n'ibindi bitandukanye. Jean-Marie Ndagijimana rero mwese mukamumuzi mu bikorwa bitandukanye akora, yaba ari ibikorwa byo kwibuka abazize genocide mu gihugu cy'u Rwanda, ibuka bose, rengera bose, n'ibindi byose akomeje kugenda adushishikariza buri mwaka, kandi ariko abikora mu bihugu bitandukanye. Jean-Marie Ndagijimana akaba ari n'umwanditsi w'ibitabo cyane cyane yibanda ku mahano yabaye mu Rwanda, akomeza kwandika agaragaza uruhare rwa leta ya FPR Inkotanyi yagize mu mahano ya 1994. Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana, ikaze mu biganiro bya Radio Itahuka uyu munsi.
Ndakuramukije muvandimwe Serge n'abatwumva bose, ndabamukije kandi nishimiye kuvugana nabo ari ibishoboka. Merci.
Urakoze cyane Ambasada Jean-Marie Vianney Ndagijimana. Impamvu ngutumiye kugira ngo tuganirize abanyarwanda cyane cyane turebera hamwe ibyakuvuzweho ku cyumweru, Perezida Paul Kagame mu kiganiro yagiranye na RBA televiziyo y'u Rwanda, Radio Rwanda, yakomoje ku izina ryawe asa naho yaba atakikwibuka, ati wa undi Jean-Marie Vianney, nta nubwo yongeyeho Ndagijimana byabaye ngombwa ko bamwibutsa izina ryawe ryose. Paul Kagame rero akaba yaragushinje yuko waba waratwaye ngo akayabo gasaga $200,000 by'amadolari y'Abanyamerika, amafaranga ngo wagomba kujyana muri ambasade hirya no hino. Iki ni ikiganiro cyakurikiwe n'abanyarwanda ngo benshi nkuko bivugwa, ni ikiganiro bise ngo imbona nkubone n'umukuru w'igihugu, ngo abaturage basubiza ibibazo by'umukuru w'igihugu cyangwa basubiza ku byo babatekereza. Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana, iyi nkuru yaradutangaje nyuma y'igihe kirekire uviriye mu Rwanda, nyuma y'igihe kirekire leta y'agatsiko imaze itarigeze igukurikirana cyangwa ngo igire ikivuga kuri ubwo bujura bwatangajwe na Perezida Paul Kagame. Ndagira ngo wiganirize abanyarwanda kuba barabyumvise gutyo, utubwire inkuru nyamukuru, ese inkomoko yabyo yabituruka hehe, kuki bije magingo aya. Ambasaderi Jean-Marie Vianney Ndagijimana, ijambo ni ryanyu.
Urakoze cyane Serge. Ntabwo ari ibibazo byoroshye gusubiza, kuko umuntu ashobora kuza akavuga ibyo ashatse, cyane cyane ari perezida wa Repubulika, ntawe umusubiza. Icyakora nkabangira ngo mbanze mbwire inshuti zanjye, abavandimwe, abo dukorana biriya byose bavuze ko bagomba rwose kumenya ko amagambo ya Perezida Kagame atampungabanyije. Njyewe navuga ko mbimenyereye, kuko buriya nubwo Perezida atabivuga kuri radio, ariko hari ubundi buryo babikora kuri za forum za interineti, kuri Facebook, kuri Twitter, bakoresheje abantu bamwe na bamwe, ndetse bakanyuzamo bagakoresha nabo muri opposition, bagakoresha abantu biyita ko bari muri opposition, kandi tubizi ko bakorana na ambasade y'u Rwanda i Bruxelles. Ambasaderi w'u Rwanda i Bruxelles uriya musore Nduhungirehe nawe yari amaze iminsi antuka. Muzi ko mu cyumweru gishize ikinyamakuru cyitwa Rushyashya nacyo cyanshyize mu majwi, kivuga ko ndi negationist, ko mfobya genocide n'ibindi byinshi. Iteka rero iyo babonye hari ikintu kigaragara nakoze, iyo nakoresheje za manifestation, iyo natanze conference, iyo nanditse cyangwa bagiteka, bagaruka kuri biriya bintu, kuko navuga ko mbese ariyo ntwaro ya nyuma baba bafite iyo babuze ikindi bakurega. Iyo batabashije gukurega genocide, niba ibyo gupfobya genocide bakabivuga ntibifate, bazana iby'ubusambo, uretse ko byo byatangiye izo wenda abanyarwanda bamwe ntibabizi, ariko byavuzwe nkiva mu Rwanda maze kudimisiona, maze kuvuga ko mu Rwanda FPR iri kwica Abahutu. Mu kwezi kwa cumi nkidemisiona barabivuze, babivuga kabiri. Ubwa mbere baravuze ngo ngomba kuba narafashwe na mafia y'Abanyamerika, ngo kandi ngo nari mfite amafaranga menshi ngo ubwo nicyo cyatumye bamfata ngo baranyica. Noneho umunyamakuru wakoreraga FPR turavugana ndi iwanjye mu Bufaransa bahita bahindura bandika indi communique baravuga ngo yangwa ahubwo ngo tumeze kumenya ko yaturukanye kugira ngo bancecekeshe kuko nari maze gutangira kuvuga ubwicanyi size mu Rwanda. Ariko ntabwo bigeze bantera ubwoba kandi ntabwo
ambasaderi nkubajije gato mu kwezi kwa cumi kuwe mwaka ni 98 nkuko Kagame yabivuze cyangwa wamaze igihe kingana iki muri iyo guverinoma yabo?
Ega Kagame nubwo ntabigarukaho cyane ejo nabikurikiye ntinze kuko nari mu rugendo ngera naramurebye nsanga ukuntu yari ameze wagira ngo yari afite ikintu yanyoye cyangwa yataye umutwe biriya bintu byo kuvuga ngo ntabwo azi izina rya Twagiramungu iryanjye yararyibagiwe mbese yabaye umuntu wo hejuru cyane udashobora kwibuka abo bakoranye ubwabyo byonyine umunyarwanda ushyira mu gaciro akwiye ku njyewe namaze amezi abiri n'iminsi itanu mu Rwanda kuko nageze mu Rwanda ku itariki ya 27 ukwezi kwa karindwi mpava ku itariki ya gatatu ukwezi kwa cumi ntabwo nasubiye mu Rwanda aho avuga ngo bwari ubwa mbere mva mu Rwanda ngo bampa amafaranga mpita ngenda arabeshya cyane kuko nakoze ingendo uretse ko ari ingingo zidesidaga nkavuga nti ndashaka kujya aha ndashaka kujya aha nakoze ingendo zirenze zingahe nakoze ingendo ebyiri ndi hamwe na Perezida Bizimungu twajyanye mu Burundi twajyanye Washington New York nagiye muri conference Addis Abeba nagiye nakoze ingendo zitari ngeje urumva rero ko nabyo sinzi ahantu yari ari cyokora wenda koko ntabeshya kuko icyo gihe wabonaga ari umuntu utazi aho ari wabonaga muri guverinoma atari umwanya we rwose twashobora kujya mu nama akarangiza inama atavuze n'ijambo na rimwe ntibintangaza rero kuba atibuka igihe nagendeye ariko umuntu yamwumva ashobora kuba afite impamvu zituma asigaye yibagirwa nge niko nabibonye naho ibyerekeye ariya amafaranga rero ntabwo turi bivuga ariko cyane kuko si urubanza turimo umuntu urega niwe uvuga ati dore uko byagenze noneho agashyiraho agashinga ikirego waba uburana ukaburana nk'uko abandi bagiye baburana waba uhabwa igihano ukagihabwa ariko kuvuga ngo umuntu yibye amafaranga muri 94 babishyiraho communique noneho mvuze ko atari byo ntibongera kubivuga ahubwo nagira ngo mbwire abatari babyizi ko icyo gihe hari umuntu w'inshuti w'umuavoka simvuze izina rye kuko n'ubu ari mu Rwanda naramutumye genda umbarize ministre w'ubucamanza cyangwa procureur n'ubu icyo gihe bari batarajya aho bari abagahima ariko hari abakoraga ku kazi ubambarize ibyo bavuga niyo narabikoze ni kuki batandega ngo bangezeho kopi ibirego bandega noneho ntibiba ngombwa tuburane umuavoka agarutse arambwira ati ahubwo bampaye gasopo ko ntacyo zongera kubabaza umwe muri abo yabonanye nabo ngo yaramubwiye ati umubwire gusa ko biriya ni ukugira ngo bamucecekeshe ariko nta rubanza ruzabaho kuko nta ibintu bashyize ahubwo aho kujya gusa ngo aceceke ntazongere no kuvuga ibyo asize abonye mu Rwanda ndabyihorera kuko ntabwo bongeye kugira icyo bavuga byatangiye bizanywe n'abazungu b'abafaransa bakorera FPR uribuka ko nigeze kuburana n'umuntu witwa Jean-François Dupaquier na Jean-Pierre Chrétien uriya wazobereye mu by'amateka y'ibihugu bya Afurika niko avuga burya twaburanye ibyerekeye gupfobya jenoside bandegaga banavuga ko ngo navuye mu Rwanda kubera impamvu z'amafaranga ko nkagenda mbeshya ko ngo ari impamvu za politiki bageze mu rukiko babibabajije basaba imbabazi rwose baravuga bati ibyo ngibyo twabyanditse tutatekereje nta mugabo tubifitiye ni ibyo natwe twumvise twabwiwe n'abantu bo muri guverinoma ya Kigali aho ngaho rero niho utekereza ukavuga utese ibivuzwe na Kagame ni ukuri cyangwa ni ikinyoma ibyo Kagame avuga byose ni ukuri cyangwa ni ikinyoma njye nsigaye mbona ibyo atangaza birimo ukuri nibice cyane nko ku ijana ntabwo byagera ku icumi ku ijana kuko nubwo tutarondora ibyo yagiye abeshya byose ariko bimaze kuba byinshi cyane umuntu w'umugabo uvuga ku wa mbere ati ngewe rwose sinshobora kuzongera kwiyamamaza akabisubiramo kuwa kabiri akarahira ati nimundebe mu maso bakamureba mu maso koko ati simba beshya ndavuga ukuri kuwa gatatu akabisubiramo kuwa kane akabisubiramo kuwa gatanu bakamubona nyonyomba ajyana dosiye zo kwiyamamaza ibyo ngibyo ni ibintu bimaze iminsi biba mu rwanda abanyarwanda barabimenyereye ariko ikintu cyantangaje ejo gikomeye cyane ni ukubona igihe perezida kagame yamvugaga nicyo kigaragaza ko ari ibintu byari biteguye kandi bamenye ko iriya interview itari direct burya ni ibintu babanje gufata amajwi babisohora nyuma bavuga ko ari direct ariko ntabwo byari direct kubona kagame avuga ngo uwo muntu ngo wagiye imbere uwo ni njyewe kandi koko ni njye wademisiyoni bwa mbere ni njye wa mbere wademisiyoni muri iriya guverinoma ngo umuntu wagiye wa mbere abantu abana bato batanze bagahita bavuga izina ryanjye umwe watanze izina ryanjye mukurikiranye neza wasanga ari umuntu ukorana na perezida kagame bigaragara ko ari ibintu bari bateguye kandi na kagame yigizaga nkana aranzi ntashobora kuba atanze kuko si ibanga rikomeye rega muri iyi myaka ishize yaranashatse antuma aho baye inyumba nanga kubonana nabo baza kuntumaho undi muntu bambwira ko nindamuka nshecetse nkava muri politiki ibyo nkubwira Serge ntabwo ari ibintu by'ibifite nuko mbifitiye ubu igihamya n'abashinzwe umutekano wanjye mu gihugu ntuye mu cy'ubufaransa babifitiye igihamya gihamya cyanditse gihamya cy'amafoto gihamya cy'amajwi ibyo bambwiraga banyizeza ngo bazampa amafaranga menshi cyane aruta nariya bandega babwira ko njyewe amafaranga atariyo angenza ko ntazava ku nshingano nihaye ibyo byarabaye Kagame arabizi kandi ntabwo yari yatumyeho umuntu woroshye ni umwe mu basirikare bakomeye bo muri sekirite ya perezidanse na madame Nyumba n'uwo bakoresheje nenda araretse kubivuga ariko hari aho bigera umuntu akavuga atirega umuntu ashobora gupfana ukuri bakomeza kumutobatoba kandi abandi ntibamenye ukuri aho guherereye hakaba hari n'ibindi byabaye byo gushaka kungira nabi ariko ntabwo nigeze mbivuga imana ibihari n'abantu baba bahari abashinzwe umutekano muri ibi bihugu turimo burya baba bakanuye babareba byose ubwo rero cyane cyane nkaba bose mbwira abantu dukorana abankunda inshuti abavandimwe ko bagomba ntibagomba guhangayika biriya perezida kagame yavuze zo ni ikinyoma cyambaye gusa njye ntabwo nigeze mvuga ngo nanze kuburana niba koko kiriya kirego gihari imyaka 23 niyo bategereje kugira ngo bandege urwo rukundo perezida kagame ankunda rutuma abandi bagiye nyuma yanjye ahita barega bakabacira imanza impamvu yashobora gutuma perezida Bizimungu nawe ahubwo ngo yarezwe ibihumbi 200 by'amadolari kagame amadolari 200 ubanza amuri mu mutwe bamuciriye imyaka 15 arafungwa amazi 3 baramufungura ubwo gataho bakanyuzamo bakamvuga bakayumba bagahima ba Rudasingwa n'abandi kagame ashobora kuba akunda kundusha ni kuki abandi babakurikirana bakabarega bakabakoraho dosiye ngewe bagatinya gukora dosiye niba koko hari ikibazo cyabaye niba hari ikirego gifatika cyabaye ni kuki batandega ngo tuburane niba cyarabaye wenda sinshirwa urubanza ni kuki batereka abanyarwanda icyo kirego aho baba baranshiriye urubanza rw'ubwo busambo urumva rero ko ari ibintu byo gufifika perezida kagame niko akora hari umuntu ejo wampamagaye arambwira ati witonde ati buriya kandi ni umuntu uzi metode za kagame ati yatangiye kugushyira mu majwi wajya kumva ukumva yakoresheje abantu bo kukwica ntabwo nabyo bitinye rwose imana irahari izina ryanjye nindagije imana wenda bishobora kuba bafite icyo bimariye ariko ntabwo babintera busa ahubwo bimpa ingufu ziruta izo nsanganywe kugira ngo mvugire abanyarwanda barengana mvuge ukuri ndwanye ivanguramoko ryaritse iriya guverinoma ya Kagame ndetse hari n'ibindi byinshi bitaravugwa numvise premier ministre twagira mu ngugu nduva ari wowe mwavuganaga avuga ibyerekeye gusahura premier ministre yavuze ni ukuri kwamba gusa nge ndi mu Rwanda ndi ministre uretse ko muri ayo mezi abiri n'iminsi itanu nakubwiye ntabwo nigeze ndahira muri guverinoma naranze bakaza kundeba bakinsista bakambwira ngo nintange za interview nkanga nkababwira ko ndashobora kuvugana n'abanyamakuru mu gihe leta iri kwica abaturage ntabwo nshaka kubeshya ibyo byarabaye zabihakana azambwira igihe naba naratangiye interview cyangwa narakoze ibyo mu ministre uretse nka za emisiyo najyagamo nabwo ari uko mfite ikinjyanye muri icyo gihe FPR yabaga isahura nanjye ubwanjye baransahuye nari mfite amazu abiri hariya muri Kigali imwe yo ku Kimihurura n'indi Remera nagiye kuyasura nsanga bara ibintu byanjye barabimazemo batangiye gushyiramo ibyabo iyo ni imwe nabashije kwinjiramo indi yo nta nubwo nabashije kwinjira hari abana bato ba Kadogo bafite imbunda barambwira bati afandi ntahari kandi yari mu nzu narinze v'i Kigali ntarakandagira mu nzu yanjye nari mfite imodoka yari mu muryango wanjye nakoreshaga yo nageraga i Kigali imodoka nshya rwose nayibonyemo mu ofisiye sinjye muvuga izina ayitwara muri Kigali njya kubaza koloneli Kaka niwe wari ushinzwe iby'amamodoka arambwira ngo ibyo ntibimureba hashize igihe nza kumubona ayirimo nanone ariko barahinduye ibara ibyo muri Majerwa premier ministre yavuze basahuye amazu y'abaturage basanzwe bari abaherwe b'i Kigali basahuye amazu ya leta basahuye ntawabivuga icyo ni ikintu kitari cyavugwa kugeza ubu nyamara gikomeye cyane ariyo amafaranga rero Kagame yirata ngo amaze kugera kuri za miliyari ngo FPR niyo yatunze abanyarwanda mu myaka ingahe ngo guve arabeshya ahubwo hari naho numvise avuga ngo na benefisiye y'ayo mafaranga ya FPR mu buhe buryo twari mu bice bibiri turi muri guverinoma hari abari mu mashyaka yari asanzwe mu gihugu ubwo nanjye nitwaga ko ndi muri MDR nubwo ntigeze milita mu ishyaka ariko nari tandase ya MDR koko uko twari tumeze twese uretse abaminisitiri nka babiri ahari nduba ari ministre wa travaux public n'uw'amashuri uriya Rwigema abandi hafi ya twese twari muri hotel Meridian nta mazi twagiraga nta muriro icyo gihe cyose namaze mu Rwanda nta muriro nta mazi twagiraga amazi bajya kutuvomera mu ndobo akaba ariyo dukaraba akaba ariyo dukoresha ibyo twagomba gukora byose ariko ntabwo twigeze tugira statut nk'iy'abaminisitiri yavuga arabishya numva twarahembwe rimwe ibihumbi 50 buri muntu bitageze no ku mayero ku madorari 100 kandi koko byari ngombwa ariko kuvuga ngo yari FPR arabeshya birirwaga basahura kafe muri za izine hirya no hino amamashini ya za izine bakayafata bakajya kuyagurisha Uganda Majerwa harimo za miliyari byose barapakira bajyana i Kampala amakamyo y'abacuruzi bayajyana mu Uganda bayashyira mu masosiyete bari basanganywe ya transport none ngo nitwe twasahuye igihugu biriya ni ibintu bivugwa n'umuntu uri ku butegetsi nicyo gituma tudakwiye no guta igihe cyinshi dusubiza cyangwa tugira dute ahubwo tugomba guhuriza hamwe ingufu ingoma nk'iri yibeshyera abantu ingoma nk'iri yica ingoma nk'iri ibuza abantu kwisanzura mu kanya amaze kumva Radio Rwanda ivuga ko noneho ngo abemeye kwiyamamaza ntibabiri gusa ni Perezida Kagame wa FPR na Frank Habineza muri Green Party abandi bose babahanaguye ngo ntabwo bafite amasinyature urumva ibintu aho bigana jana mwabonye rwigara ko bamwambitse ubusa kugira ngo barebe ukuntu bamubuza kwiyamamaza, babonye atagize ubwoba none bamwambuye dossier kugira ngo atabasha kwiyamamaza n'abariya bandi bose. Twe igisubizo tugomba guha Perezida Kagame, ndavuga twe kuko iriya yavuzeho nge ntacyo bintwaye, birareba benshi, birareba benshi, nibura nanjye ntandega genocide kuko aziko bidashoboka, ariko hari n'ababeshyerwa ngo bakoze genocide, hari ababeshyerwa ngo barayihakana, hari ababeshyerwa ubwicanyi cyangwa iki, hari ababeshyerwa nka biriya babeshye ba Kayumba na Bakaregeya ngo baragambanye kandi barakije ubuzima bwabo gusa. Tugomba kureba ukuntu twe tuzi ibibera mu gihugu tukisuganya, buriya butegetsi bugahinduka. Wavuze ko ndi muri societe civile, nibyo koko, ariko societe civile si ukuvuga kuririmba amahamba. Societe civile nayo nubwo idakora politike ishaka gufata ubutegetsi ngo iyobore igihugu, ariko igomba gukora ikimeze nka politike yo kugira ngo ibintu bihinduke, abantu bakishyira bakizana mu gihugu cyacu. Ibyo Kagame ejo yavuze, Perezida wa Repubulika abeshya, ubona yigira nk'umuntu w'umubandi, yavuga yifashe mu gahanga, ibiharya ya ninde hagiye n'ibiki, ubibona ko ari ibintu byo kujijisha. Biriya biragaragaza ko ari twe tumworora rwose. Niyo apel natanga njyewe, ibinyerekeye umunsi babonye koko ufite icyaha bazandege tuburane. Ariko muri rusange nanone umuntu yakwibaza ati ese ni kuki mu kwezi kwa kari kwa gatandatu mu 2017 muri discours ya perezida cyangwa interview y'amasaha hafi atatu, ni kuki kwabarwanya ingoma ya Kagame ari benshi bari mu mahanga, ni kuki ajoboramo abantu babiri twagira mu nguna ndagije Imana? Ibyo nabyo tugomba kubyibaza, buriya bifite impamvu. Njyewe nababwiye ko impamvu imwe ndayizi, bamaze iminsi ku rubuga rwitwa RDGN, ni ukuvuga Rwanda Diaspora Global Network. Urwo rubuga ni urubuga ruhuriraho abantu bo muri diaspora nk'uko ryitwa nyine. Njyewe mfite ukuntu ndikurikira, Kagame abimenye n'abayikora n'abari kuri iyo groupe bose babimenye ko ibyo banyandikaho kuri iriya groupe ndabikurikira. Njyewe mfite abantu duhuje isano, mfite abo twavutse mu muryango umwe bari kuri iriya groupe, banyoherereza ibyo banyandikaho, ibyo bateguraga za difishe bakoraga narazikurikiraga. Igihe nuza rushashe yanyandikagaho, abantu bamwe barambwiye ngo ariko ngo kuki ubishyiraho uya gaciro wariya n'abasazi, ndaceceka. Ariko nari nzi ko babisohoye batumwe, babisohoye batumwe. Igihe hari umuntu w'umunyarwanda wo hanze nawe witwa Impunzi ukora politike muri opposition, nawe yamaze iminsi abyandika kuri Facebook, nje nari naramenye ko amaze iminsi abonana ambasaderi Nduhungirehe. Yararangizaga Nduhungirehe nawe akandika la même chose, akandika bimwe bwacyo ndakandika bwacyo Nduhungirehe bagahererekanya. Ndabyihorera mvuga nti reka ndebe aho bigana, abantu bamwe bakambwira bati ariko Nduhungirehe wa murezi, gasanga kurega Nduhungirehe ari nko gutiki kuko nta gaciro afite, n'ambasaderi igikoresho ntabwo namurega rwose kandi afite imunite, naba ndi guta igihe cyanjye kese abanje kwemera ko nimurega azivanaho imunite. Ariko rero icyo nabwira nanone abavandimwe b'abanyarwanda ni uko ibya Kagame byo ntabireka. Kagame yanteje urubwa, Kagame yambeshye, Kagame we nemeje ko nzamurega nka perezida wa Repubulika, nzarega leta ye kuba yanteje urubwa. Niba ari umugabo, hari umwana uheretse kubivuga ati niba bari abantu ari abagabo bakaba bashaka ko duhatana ku byerekeye gutorwa nk'abagabo, aretse tugakora ibyo tugomba gukora aho kutubuza uburyo. Nanjye ndabivuze, Kagame niba ari umugabo, sivuze ko perezida wa Repubulika atari umugabo, ariko niba ari umugabo koko, nimureka azemere yikureho imunite afata avoka tuburane, ubumbi kubwira Serge avoka wanje ari kwandika ibyo azageza ku bacamanza ntabwo ari ibintu byo gukinisha ntabwo nabireka kuko birakabije hasigaye ibihugu turimo bigendera ku mategeko bizasobanura ukuntu umuntu ashobora kwicara akaha uburozi abanyarwanda bose ambeshyera byose bigamije kugira ngo ntere ubwoba kugira ngo ancecekeshe nibyo bimenyetso bindi nakubwiye ubwo icyo gihe wenda niho bizagaragarira z'ukuntu bashatse kungura ngo kugira ngo mpagarike politike ibyo nabyo icyo gihe bizamenyekana neza hagati aho hari n'igitabo n'ubundi narindi gutegura kuri bibiliya Kigali nyine noneho aho bigeze n'ibyo by'amafaranga ashobora kuzabishyiramo kuko mbere naravuga ntese ajya kwandika ibintu bitigeze bijya mu manza nabyandika mvuga ko mbivanye Serge niba ufite ibindi bibazo nagusubiza ariko kugira
ngo urakoze cyane ambasaderi nagukurikiye kandi biranumvikana urubwa uyu mukuru w'igihugu yaguteye ntabwo wagombye kurekera aho ngaho hari ikibazo wabaye nk'ukomozaho nari mfite no ku rutonde rw'iyo nshaka kukubaza wavuze yuko utigeze urahira muri iyi guverinema yari iyobowe na Faustin Twagiramungu icyo gihe perezida akaba ari Pasiteri Bizimungu wakoze inshingano za gute nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga kandi utarigeze urahira muri iyi leta ese twavuga yuko wari umukoranabushake twaguha iyihe titre wari ufite muri iyi leta ya FPR Inkotanyi mu gihe bigaragara yuko we waje abandi baramaze kurahira ariko ugatangira imirimo yawe utarigeze urahira ndagira ngo tusubirire aho ngaho tubwire uko byari bimeze ndetse unatubwire muri icyo gihe uhamaze Kagame avuga yuko amafaranga yatwarwaga mu bikapu ajyanwa muri za ambasade kugira ngo imirimo ibashe gufungura ambasade zibashe gufungura zibashe gukora muri icyo gihe wahamaze cyagendaga bite niba koko uko Kagame yabivuze bya bitandukanye n'ukuri kwawe wari minisitiri w'ububanyi n'amahanga ambasade Jean Marie Vianney Ndagijimana
ariyo wari ikinyoma cya mbere kuvuga ngo amafaranga yatwarwaga mu bikapu ajya muri ambasade aho ngaho perezida Kagame ashobora kuba atabishye ariko ntabwo ari ngiye ubikoragisha nakubwiye ko nageze i Kigali ukwezi kwa karindwi kurangira mbere premier ministre yari yambwiye ati ngwino urahire hamwe n'abandi mubwira ko ndashobora kuza ntabanje gusezera ku bihugu mpagarariye mu Rwanda kuko nashaka ko ibintu bikorwa hakurikije amategeko n'umuco wa diplomasi ibyo kwirukanka ntabyo nashakaga rwose ndabikora nsezera mu Bufaransa
ambasaderi nakugoye watubwira ibyo bihugu wari uhagarariye mu Rwanda ko twibuka ko hari ambasaderi mu Bufaransa kandi 94 baraguhinduye
nari mpagarariye u Rwanda mu Bufaransa ariho mfite na headquarters niho nari ntuye ariko mpagarariye u Rwanda no muri Espagne na Portugal no muri Itali kuko wari ambasaderi i Roma ambasaderi katabarwa yari yaratashye ari njye usigaye uhagarariye u Rwanda muri Itali ni ukuvuga ko aho ntabashije kujya gusezera nasezeye nciye kuri ambasade zabo i Paris naho mu Bufaransa aho naragiye na minisitiri aranyakira ndasezera mbona kugenda ubwo rero kuva nagera i Kigali ikintu cya mbere
none ambasade nyemerera none 94 leta y'abatabazi iguhagarika kuba ambasaderi mu Bufaransa wakomeje guhagararira u Rwanda mu bindi bihugu
icyo ni ikindi ukuntu byagenze ibyo nibyo mu kwezi kwa kane bampagaritse ndumva ari ku itariki ya 25 nza kuva muri ambasade ariko nkomeza akazi kanjye ndi mu rugo ntabariza abicwaga icyo gihe ndumva ibyo ngibyo wenda twazabigirira ikindi kiganiro kuko ni birebire naho ibya nyuma ubwo nagiye mu Rwanda kuba ministre ntabwo nari ambassadeur en fonction ariko ninjye abafaransa bemeraga gusa bari baranze kwemera chargé d'affaires washyizweho n'abatabazi n'ikimenyimenyi maze kuhava wari wagizwe chargé d'affaires yasinya amasheki yo kwishyura imishahara banke ibaza ke dorse batese ko tubona hari undi muntu wasinye ambasaderi ntagihari kedoro siravuga iti ambasaderi tuzi ni umwe Ndagijimana ku buryo abakozi ba ambasade bansanze iwanjye barambwiye bati inzara igiye kutwica nyaboneka dusinyire sheke kuva icyo gihe ntangira kujya ninjye wakomeje kwishyura n'imishahara y'abakozi banzanira agashikiye ngasinyira buri mukozi nkamuha sheke agahembwa ukwezi kwa kabiri kubaye kwezi kwa gatanu ndongera kwa gatandatu ndongera le 14 juillet ninge wagiye guhagararira Rwanda mu minsi mikuru yabaye I Paris natumiye n'u Faransa wari chargé d'affaires abafaransa baramwangira no kuvuga ko mu byukuri birahora banavuga ngo leta y'u Faransa yakoranye n'abatabazi ntabwo ari byo ntabwo ari byo kuko ntabwo bigeze barakonesa abo bashyize muri ambassade nyuma ya 94 tugaruke rero kuri 94 mu kwezi kwa karindwi ngeze I Kigali nageze I Kigali ndavuga nti reka mbanze ndebe ku bintu byifashe kuva ku kibuga cy'indege wabonaga u Rwanda koko rwarasenyutse hari naho wahitaga hariya hafi ya za criminology ukabona abantu bakiri muri za kanivo imirambo y'abantu hamwe ukabona ari abakera ariko abandi ukabona baraye bishwe bituma ntangira kwibaza ibibazo byinshi ibyo bibazo bimwe nkabibaza uwo nisangagaho cyane premier ministre nkabibaza pasteur Bizimungu kuko nawe twari twariganye muri secondaire akambwira ati reka ntacyo nakora ati bamaze abantu nkabibaza Kanyare ngo ari president wa FPR Kanyare ngo akambwira ati erega abahutu bashize tegeretse nimutagira icyo mukora ntawe uzasigara ntangira kwibaza ubwo rero nibwo bambwiraga bati abajournaliste bazaza turagira ngo uzababwire ko mu Rwanda rwose ubu hari amahoro ku bintu bimeze neza sinkubeshye premier ministre narambwiye nti ntabyo nzakora ntabwo nshobora kujya imbere y'abanyamakuru ngo mbeshye bitume n'abanyarwanda bahungiye za Bukavu barimo n'umuryango wanjye n'abandi bataha ngo haje amahoro ngo abana bacu bari ku butegetsi inkotanyi zibari imarime kubera ibinyoma nzaba natanze naranze hari n'ibindi byinshi yewe twagiye no gusura za prefecture ngewe na Cyangugu tujya kureba n'aba impunzi z'abatutsi zari zarahungiye Nyarushishi badusanze kuri stade turamukanya turana nabo noneho abo twari twajyanye bafata ijambo baravuga ari hamwe na Seti Sendashonga na Bihozagara na Nkubito bangezeho baravuga ngo nanjye nivuge ijambo ubwo mu bantu nabonaga abaturage biwacu gusoza ikiwacu baramubanje bande ndavuga nti nta jambo mfite nshobora kuvuga imbere y'aba bantu rwose mumbabarire kuko nanjye nari kuvuga ko I Kigali hameze neza nkabwira impunzi ngo nizitahe bagataha bagera mu Rwanda bakicwa nkuko abari I Kigali bari batangiye kwicwa ibyo byose rero nibyo byatumye ntangira kwibaza niba ngomba kurahira kugira ngo nanjye njye muri guverinoma nkore akazi nk'abandi bose ibindi rero byatumye ndashobora kurahira ni ukuntu badufashe bari abantu bo muri FPR bageze I Kigali mu by'ukuri wabonaga harimo bamwe bafite uburere bwiza ariko harimo n'abandi benshi bifataga bubandi cyane cyane ariko ukabona wari vice president icyo gihe Kagame asa n'ubatoza kutatwubaha no kutubahiriza bari yayita ngo bari yabango bari baturutse ahandi ngo batari ngo batumvaga muri interview yaje yarabavuze yaratuvuze avuga ko twebwe twaje twasamye ko tutumvaga ko tugomba gukora za sacrifice ko bari babishoboye bonyine ari abari inkotanyi bari bamaze imyaka barwana biri yavuga no kubeshya Kagame yari atuye mu nzu ya guverineur hariya munsi y'ikigo cy'abasirikare nageze kwa Kagame Kagame yabagaho kurusha uko perezida w'u Faransa abaho muri Elize yari afite ibintu biteye ubwoba iwe twe turi muri Meridia nta mazi nta muriro mu mashambure ya hoteli biyavuga byo kwiriza arabeshya abantu bo muri FPR umuntu w'umusirikare mukuru yabaga afite nk'imodoka eshanu namaze amezi abiri n'iminsi itanu hariya mu Rwanda Serge n'abandi bose batwumva ntabwo bamwe bari bubyemere namaze ayo mezi nta modoka y'akazi mfite ndi ministre w'ububanyi n'amahanga buryo nageze aho ukwezi kwa munani cyangwa kwa cyenda nohereza abantu babiri nari narafashe muri ministeri mbohereza I Kampala ambasaderi Kanyarushuki yari agihari ndavuga ati nyaboneka ntabwo wantize imodoka imwe muza ambasade anyohereza imodoka bukeye yagendagamo nturiya bukeye wo muri FDI imodoka iraza ziriya batwarira iburyo mbanza no kugira ibibazo byo kwitwara mfata umwana niwe wantwaraga ariko niyo ngiyo babonye igenda mu mujyi uriya Colonel Karake wabaye General ubu yaraje aza kundeba ati iriya modoka izaguteza ibibazo ese zanteza ibibazo kubera iki ati ya modoka yari ya maneko w'ambassade arambwira ati nutitonda abana bacu nibayibona bashobora gushyuha umutwe bakarasa karake karenzi yavuga ndese ibi bintu byazanye ni ibiki baranye imodoka kandi si ukuba ko ntayisabye nagiye kwa Kagame ku biro hariya muri MINADEF imbere ya ibitaro kabiri kose mubwira ntariko kuki abandi bose mwabahaye imodoka ngende ngo tukabarana nk'iminota 26 mu maso areba hasi ati nzabwira Colonel Kaka abitunganye nkajya I Remera kwa Kaka Kaka ngo afani ngo rwose ngo muzabyiga namaze amezi abiri n'iminsi itanu ari njye mu ministre ngenyine utagira imodoka n'ibindi byinshi izere cy'akazi mu gihe twe twari aho ngaho tumeze nk'abafunze najya kumva nkumva ngo Aloysia Inyumba cyo gihe ari ministre des affaires familiales je crois nkumva ngo avuye I Bonne ngo yirukanye abadiplomate bari basanzwemo kandi njye nari narabwiye ko bagomba gutegereza kugeza igihe dosiye z'abadiplomate bashya zigwa nkumva ngo yahashyize umuntu mushya abandi akabirukana uwo yahashyize icyo gihe n'uriya Richard Eugene uriya uvuye New York mu minsi ishize niyo yahise agira charge d'affaires ntabizi sinari namuzi abandi barabirukana agi Paris arabirukana bafata ambasade ya New York ambasaderi baramwirukana n'abandi bakoranaga bahashyira uwitwa Manzi Bakuramutsa wari uvuye muri Burkina Faso yakoraga muri PNUD muri iyo periode niho FPR yasahuye za ambasade irazirangiza ibyo ntabwo natinya kubivuga byarabaye ntabwo twari tukimenya uko ambasade zikora uko bazigera FPR yari yarazifashe bagakora ibyo bashatse ariko ibyo Kagame ntashobora kubibwira abanyarwanda ko mu kwezi kwa cyenda yafashe inzira akajya muri Libya mu mihango ya revolution y'isabukuru ya revolution ya Gaddafi nagiye kubona mbona wari directeur de cabinet wanjye araje afite passport arambwira ati ngiye kujya Tripoli directeur de cabinet burya muri administration abajya kumera nk'umugore w'umuntu ubundi ni umuntu w'ibanga umuntu w'icyizere ariko yarambwira ati Kagame yansabye ko muherekeza Tripoli ese uragi Tripoli ugiye gukora iki ambwira impamvu baragenda baragaruka ibyo bakoze yo simbizi uretse ko najyaga numva bavuga ngo Gaddafi yaba yarabahaye tukaba yarahaye Kagame Directeur de Cabinet ashobora kuba atarabinye bakavuga ko Gaddafi yaba yaramuhaye amadolari miliyoni ngo yo gufasha u Rwanda niko byagenze sinabirahiza ariko birashoboka ko icyo gihe byaravuzwe cyane Kagame ibyo ngibyo ntabwo abibwira abanyarwanda kuri televiziyo ngo bavuge aho yashyize ahubwo ashaka kuvuga ko FPR ngo batangaga contribution z'icyama aribo batunze abanyarwanda bagatunga guverinoma bakagurira premier ministre ikoti ibyo by'ikoti nubwo bitandeba wenda ariko biriya ni ibintu biteye isoni Kagame arabeshya ni umubeshyi w'umurwayi twagira mu ngu mbere yo kuva I Burayi ataha twari kumwe naje hano mu Bubiligi kandi nawe yari asanzwe aza mu Bufaransa tukabonana twajyanye Washington twajyanye New York mu kwezi kwa gatandatu yari afite amakostume meza ntabwo yari akeneye ko Kagame amugurira ikoti biriya yavuze ni ibintu bisebeje kandi by'ikinyoma gikomeye cyane twagira mu ngu ataha twari kumwe njye sigara inyuma ajyana na ambasaderi Nyirinkindi twagira mu ngo yari afite amakostume arenze atatu arenze ane meza mashya abanyarwanda rero Kagame abeshya kariya kageni aba akwiye gusubira inyuma agasaba imbabazi kuko ni ukubeshya kandi akabeshyera n'abantu agasebya abantu ku buryo butemewe ku buryo bushobora kuzana ibindi bintu bigaragaza urwango bigaragaza gutinya abantu hari ibindi byinshi cyane byagiye biba muri periode nari I Kigali bimwe nta wabona umwanya wo kubivuga ariko mu gitabo cyanjye kiri hafi gusohoka bizaba birimo ntabwo nzasebya perezida wa repubulika w'ubu ariko rero hari n'ibindi byinshi cyane yakoraga usanga bitari bikwiye umuntu witeguraga gukora kudeta kuba perezida wa repubulika
none ambasaderi ndagira ngo tuse nk'abangana ku musozo ngo ushimire kandi n'umwanya uhaye radiyo itahuka ibitabo wagiye wandika kuri leta ya Kagame nabyo byaba n'inkomoko y'umujinya cyangwa urwango ndetse n'ibinyoma Kagame arimo kuvuga iyi regime ya Kagame wagiye yibasira cyane mu bitabo byinshi by'uruhererekane nk'uko tubwira uti hari n'icyo urimo gutegura gusohora uvuga uti wenda n'ikibazo cy'amafaranga nshobora kuzagishyiramo iyo ureba iyi leta kuva 1994 kugeza magingo aya uburyo wanagiye i Kigali amezi abiri wabaye ukayibonera ndetse bigatuma utanasinya muri iyo guverinoma cyangwa urahire ngo ukorane nayo amaherezo y'iyi leta kuri wowe uyibona ute ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana
mbere yo kuvuga amaherezo akantu ushaka kongeraho ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa cumi muri 1994 nibwo FPR yakoze ubwa mbere umuhango ngo w'insinzi ndibuka rwose icyo gihe ko tuyeminisitiri twagira mungu muri iyo minsi ntabwo hari ibintu tutumvikanagaho ariko hari ikintu nemera kandi mwemerera gikomeye cyane yakoze yanze kujya mu mihango yabereye i Nyamirambo yaranze pe ndibuka avuga ati ntabwo nshobora kujya mu bantu bakora iminsi mikuru y'insinzi umuryango wanjye ntazi naho washyinguwe mwibuke ko umuryango wa twagira mungu buriya wararangiye iriya Kagame azunguza umutwe yigira gute ni nko gukina mbese ni ukujomba ni ugushyira igikwasi mu gisebe twagira mungu aravuga ati sinshobora kujya kuri stade ndamubwira nti ngewe nzajyayo wenda muzamenya nagiyeyo kandi koko nagiyeyo ndeba ibirori bakora nabanje no kwiyicarira inyuma mu baturage noneho icyo gihe minisitiri wa defense nyine vice perezida Kagame mbona atangiye kurunguruka hirya no hino akabona ari abantu bo muri FPR gusa noneho ahamagara uriya wari prefe ya Kigali uriya Kabuye Rosa aramubwira ati reba hari inyuma niba nta ba minisitiri bahari Rosa arahaguruka arareba ambonye arasesera araza arambwira ati vice perezida Kagame asabye ko waza imbere ndagenda ndicara na nimugoroba bavuga habaye n'umunsi mukuru kwa Kagame abantu bararababyina nanjye narababyinye hamwe n'abandi ariko nkavuga ni koko abantu barakora iminsi mikuru y'insinzi tutaranashyingura imirambo yari ikiri muri za ruhurura ari i Kigali tutaramenya aho abacu bishwe bari bo bari mu minsi mikuru barasahura baragira bate ni kimwe mu bintu byatumye rwose nzinukwa hanyuma nza no kubona ukuntu bafata abatutsi bari baracitse ku icumu babafata nk'abana babaja babasuzuguye bababwira ngo kuki mwebwe mutapfuye ngo ni ukuba ko mwari mushyigikiye intera hamwe ibyo bintu umuntu utarabibayemo niwe ashobora hari n'abambwiye ngo reka wajya agahe ntacyo bitwaye narahagiye nararebye numvise ibintu byari mu gihugu byabaye isomo rikomeye cyane ry'ubuzima bwanjye njye ntabwo nanga perezida Kagame rwose ntacyo mfana sinjye amenya no kwanga abantu ariko umuntu ukora ibyo yakoze yarangiza amaze gutanga abatutsi b'igitambo nk'uko byanditse mu gitabo cyanjye ukabona biramushimishije ko yafashe ubutegetsi mu mirambo ya bene wacu n'abahutu yishe za byumba na Ruhengeri n'ahandi nageze aho ndavuga nti kuriya muntu banza atari umuntu usanzwe kandi nyuma yarabigaragaje mwabonye ibyo yakoze muri Zaire mwabonye ibyo yakoze hose mu gihugu n'ahandi hose ubwo rero mbere yo kuvuga ibindi Serge rwose nagira ngo nkubwire ko icyo kintu kiri mu bintu byatumye ni déclencheur ni byo kutarahira déclencheur ni akababaro nagize noneho ndavuga nti nzavugisha ukuri ikintu rero kibabaza Kagame cyane mu bimubaza bikomeye ni kiriya gitabo cyanjye mvuga ko yatanze abatutsi b'igitambo ndabizi ko byamubabaje igihe cyasohokaga yarasaze arasizora atuma abantu ariko ngewe cyanshimishije ni uko abona avugiraga nabo bamwe babanje kuvuga ngo ndakabije ariko ubu ngubu nta mututsi wabaga mu Rwanda utazi ko Kagame yatanze bacuho ibitambo. Maze kurangiza igitabo cya Jean Pierre Mugabe warabisobanura neza cyane kurusha ibyo njyewe nzi, kuko we yari no muri service za DMI ibintu byose byabaye yarabibonye. Si ukumukorera kampanye cyangwa propaganda y'igitabo cye, ariko ni ukuri umuntu ushaka kumenya ukuri yagura kiriya gitabo cyitwa USA Made cya Jean Pierre Mugabe, arabivuga akavuga ukuntu nko muri 90 na hari igihe bicaga abantu muri Gisenyi bagatwika n'abantu muri za grotte, Abanyamerika baravuze bati biriya bintu tugomba kubikurikiranira hafi kuko bikabije, bohereza Madame Albright. Mugabe abivuga mu gitabo cyo kuri page ya 71 na 72 ndakeka. Noneho Perezida Kagame icyo gihe yari ataraba perezida ariko ari ministre wa defense, akoresha inama ikitaraganya aravuga ati Albright naza azajya ku Gisenyi amenye ibyabaye, reka noneho dukore ikintu gikomeye kizamubuza kujya ku Gisenyi. Aragenda afata ababicanyi be baruharwa arabohereza bajya mu kigo cy'impunzi zabaga hariya mu Bigogwe, zarimo ikigo cyarimo Abanyamurenge n'Abagogwe, baragenda barabica barabarangiza. Albright ageze mu Rwanda ati Kagame ati ahubwo barazantera hamwe zaraye zitsembye Abatutsi bahariya bari bari mu kigo cy'impunzi zabamaze. Albright aravuga ati ntaho nkigiye, ubwo bari kwicara n'abasigaye byigaragaza ko bari abantu aribo babimwebwa, ahubwo ni mukomeze mubahige muhamare. Ibyo Kagame yarabikoze Jean Pierre Mugabe ni ibintu yahagazeho akavuga n'ababikoze n'amazina yabo. Urumva ibintu nk'ibyo Kagame biriya byose akora azi ko Abanyarwanda bamaze kumenya ibi byakoze, cyane cyane Abatutsi yabeshya ngo aje kubabuhuza ngo aje kubakiza ivanguramoko, kandi ahubwo akabicisha bishaka kugira ngo yifatire ubutegetsi ku ngufu. Nk'uko bivuze rero koko mukanya nakubaje ni iki gishobora kuba gisobanura kubona njye na Twagiramungu ari twajonjora mu Banyarwanda bari hanze bose akadushyira ku karubanda abwira abana b'imyaka 20 bari bamuri imbere bamureba nk'Imana. Kagame aradutinya bi icyo nzi gusa na none ni ikintu nacyo narebye gikunda kuba iteka yo muri Cyangugu hariya bitaga mu Kinyaga kera. Iyo habaye ibibazo FPR ikagenda ikica abaturage, iteka narabibonye Kagame cyangwa abantu be badushyira mu majwi, ngewe na Twagiramungu ubushize bari badushyize majwi na Thomas Padiri na Barutihunza bakora liste ngo y'abantu batera umutekano muke mu Rwanda b'Abanyacyangugu. Bibuke ko mu cyumweru gishize FPR yaragiye yica abantu bashaka kubihindura bavuga ngo n'Abarundi babikoze cyangwa ngo n'abaturutse hakurya muri Congo, ntabwo ari byo. Ni FPR ifite ukuntu kariya karere ikarwaye kubera ko muri 1994 FPR ntabwo yabonye igihe cyo kuza kwicana icyo gihe hari hakiri minuwara, n'Abafaransa babanje kuhaba abantu bose batashye bari babazi haza Abanyatiyopiya haza iki, FPR ntabwo yigeze ibona uburyo bwo kwica Abahutu n'abandi yari irwaye muri Cyangugu nk'uko yisha ahandi. Icyo nacyo ni inzika ikomeye, iteka iyo habaye ubwicanyi muri Cyangugu Kagame n'abantu be badushyira mu majwi nk'aho ari twe twabiteye. Ibyo nabyo ni ibintu abantu bagomba kwibazaho bakavuga bati se bizarangira ryari. Uwatavuze uyu munsi ejo bundi nawe azagira impamvu zo kumubeshyera. Ibyo nibyo tugomba kumenya. Icyo narangiza nasubiramo nk'uko nari nabivuze kare, nubwo ndabwira cyane cyane abantu bo mu mashyaka, nkabwira abantu bo muri za societe civile n'abandi bose baharanira ubwigenge bw'Abanyarwanda, kwishyira ukizana, baharanira demokarasi, nyaboneka mufite ibyo mupfa hanze ahangaha ndabizi hari ibyo mutumvikanaho, ariko nimubishyire ku ruhande. Ntabwo ari uko Kagame yavuze gusa, n'ubundi nsanzwe bivuga, nimwishyire hamwe murebe ukuntu Abanyarwanda bahumeka amahoro akaza mu gihugu. Njye ntabwo mvuga nk'ababandi ngo ubutegetsi bugomba kuba ubw'Abahutu, bugomba kuba ubw'abande, oya no sibyo nshaka kuvuga, ariko Abahutu n'Abatutsi bakunda demokarasi twishyire hamwe duhindure buriya butegetsi bugiye kumara abanyarwanda dushyireho ubutegetsi twumvikanyeho tube impanga n'ubundi abanyarwanda abahutu n'abatutsi twari dusanzwe turi impanga n'abatwa ahubwo turi inyabutatu twishyire hamwe aho umuhutu ashyize ikirenge umututsi ashyira ikindi aho umututsi ashyize ikirenge umuhutu ashyira ikindi tubyumvikanyeho natanga nk'urugero mu Burundi ndumva ariko bimeze muri iki gihe iyo bitaba bityo mu Burundi haba harabaye jenoside yakorwa na bamwe cyangwa abandi ubishatse twarangirizaho ariko nanone nakubwira ko igihe
aho ngaho niho ngira ngo dusoza nkubaze kino kibazo kandi ni ikibazo kikomeza kugaruka wibasirwa nyine nakubazaga ku bitabo byawe inspiration yavuye ariko biragaragara ko ari ibintu witegereje cyane ukareba uko FPL ikora n'uburyo yica abanyarwanda kuko ibitabo byawe byose bisohoka kugenda ugaragaza uruhare rw'izi inkotanyi na Kagame ku kintu cyitwa ko uhora wibasirwa na Kigali cyane bavuga yuko uri umuntu ubiba amacakubiri negationiste ari umuntu utemera jenoside yakorewe abatutsi iyo nayo ikaba ari indi ntwaro bakomeza gukoresha bakwataka ubisanisha ute n'iyi politiki y'inkotanyi kubuza amabanga yabo cyangwa warabitegereje ukabarunguruka ukabona imikorere yabo ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana
abakoze Serge ahubwo abo barabeshya nanone ni ikinyoma gikomeye njye sinshobora guhakana jenoside y'abatutsi nshobora kuba nanjye wa mbere ku isaha hari wayivuze kuko ku itariki ya cumi ukwezi kwa kane nkurikije ibyo numvaga nkurikije ibyo nabonaga abantu narinzi bicwaga i Kigali n'ahandi navuze ko ari jenoside yatangiye rwose narabivuze ku maradiyo nari ambasaderi ariko narwanyije ingoma yariho icyo gihe kugeza aho banyirukaniye imirimo yanjye ntabwo nigeze ndwana ngo ndashaka kuguma kuri uwo mwanya ahubwo nafashe igihe nsanga abandi nabo bari barahunze mu Rwanda tuvugira abantu bicwaga tuvugira abari batangiye guhunga ndetse nkanyuzamo nkanavuga nti FPL niba nk'uko ibivuga ishaka amahoro ntihagarike intambara igende yongere ihure na Refar baganire Arusha yongere ikurikizwa nk'uko byari biteganyijwe ndibuka ko rimwe nabivuze kuri Television Française kuri France 2 ndakeka noneho Kagame anyoherereza bihozagara ngo aze kumbaza ngo iyo ntambara igomba guhagarara ndavuga nti njyewe mbona ko biriya byanyu byo gukomeza gutera Refar ari byo biyibuza guhagarika ubwicanyi kuko ntabwo FAR ntabwo gatsinzi cyangwa abandi basirikare bashobora kohereza abasirikare babo guhagarika ubwicanyi mu gihe mu babombarda buri munsi icyo nacyo twaragipfuye cyane kandi nari ntari aba minisitiri nta nubwo nari nzi ko nzaba minisitiri rwose ariko icyo kintu nacyo n'ubundi cyakivuga ko FPL yabujije FAR gutabara kuko FAR zashakaga rwose guhagarika buriya bwicanyi ibyo nabyo ndabizi kuko navuganaga nabo buri munsi wenda abatari babikomeyeho cyane nabo muri guverinoma nshobora kuba ntazi ibyo batekerezaga ariko iyo navuganaga nabo barambwira bati ibyo byihorera kuko uravugira inyenzi ukumva ko rwose ibyo guhagarika ubwicanyi cyangwa intambara bitabashishikaje ariko abasirikare b'u Rwanda b'abafara ntabwo bigeze bishimira ko interahamwe zijya kwica abaturage baravuga bati ziratuvangira ahubwo zikatubuza kurwana n'inkotanyi inkotanyi nazo nka kangahe rwose abasirikare bazintumyeho ndibuka gatsinzi yabantumyeho niba Rwanda ifite nabagejejeho umunsi Kagame ambwira ati abo tuvuga ariko ubundi ni abandi ko atari abacu ati abatutsi bacu muvuga mwebwe ni abishwe muri 59 abandi ni ababyarimana ku izina ry'Imana ibyo ngibyo barabimbwiye urayumva imiryango yacu yatikiye mu Rwanda ariko abitwa ko ngo bateye intambara kugira ngo bavugire abatutsi bakangurira ngo abanyarwanda bari mu Rwanda bavuga bapfa ngo si abacu wabacu bishwe muri 59 niho namenyeye ko asaba bihozagara kuko yarabimbwiye icyo gihe ko yaba yarahohotewe muri 59 cyangwa muri 64 sinibuka ariko ko atari muri abo ngabo bari kwicwa mu Rwanda urajumva ibyo natumye bihozagara n'amazimpaka bombi kuri Kagame bukeye bombi baransubiza bambwira la même chose bambwira bose ko abo batutsi mvuga rwose ko bitabareba ko tariyo intambara yabo ko atari abo batutsi abo bantu wabasubiza iki nyuma bakagenda bavuga ngo twahagaritse jenoside ni ukubeshya Kagame ntabwo yigeze ahagarika jenoside ntabwo yigeze ashaka ko yahagarara ahubwo n'abashaka kuza kuyihagarika yarababuzaga premier ministre Twagiramungu twembi tukiri impunzi twagiye Washington na New York we akomeza ajya no muri Canada tugenda duhuruza tuti nyaboneka nubwo hamze fa benshi nimuhagarike iriya ntambara muhereza abasirikari bagende bajye hagati twosigara yaratwakiriye ariko muri icyo gihe twebwe duhuruza abari bahagarariye FPR icyo gihe nzabivuga nzabisubiramo Gahima yigeze kuvuga ngo ndabeshya ariko nyamara n'impapuro basinyaga icyo gihe hari cyane cyane Gahima na Murigande na Dusaidi bo bakagenda basubira aho tuvuye bavuga bati ntabwo dushaka kumujyayo kuko twebwe mwaba mutwiciye ikiraka twe turashaka gufata ubutegetsi nimwohereza abasirikari bizapfa byose bizaba bipfuye abo bantu nubwo ntari umututsi wenda ijana ku ijana ariko mfite abatutsi bo muri famiye yanjye bishwe kandi mbakunda nk'uko nkunda abahutu bo muri famiye yanjye ntabwo nshobora kwemera abantu bavuga ngo bari gupfa nimubareke bapfe kugira ngo dufate ubutegetsi ntibishoboka niyo bagira bate ni nacyo kije na Kagame kuko aravuga ati uriya ntabwo dushobora kumurega jenoside arabizi n'igihe twasuraga za prefecture aho twajyaga hose baravugaga bati hari aba n'aba n'aba bangeraho seti akaza kamfata akaboko kakira hejuru ati dore umuntu wari ambasaderi wemeye kupfa kuri ambasade avugira abahonyorwaga ku buryo rimwe hari umwe mu baminisitiri wambwiye ngo ariko wundagije imana uhora ushyira imbere ngo n'ibiki ngo n'ibiki ntabwo nkeneye kujya imbere seti niwe ubikora ariko ntabwo nibyo koko nta bitangaza nakoze icyo rero gituma Kagame avuga ati bariya sinshobora kubarega ubwicanyi sinshobora kubabeshyira ubwicanyi reka ndebe icyo mbabeshyira noneho byagera kuri premier twagira mu we n'ubwo busambo ntabashe kuba yabimurega akazana ngo yamuguriye costume ariko n'igitangaza afite ikintu cyo kubabara aho adafite icyo yarega umubangamiye muri politiki n'abariya bose bamukorera ubu ejo muzaba mubibona azagira icyo abarega murabona ukuntu yafashe uriya mwana yani ubwo ndabwira cyane cyane abanyarwanda bari mu Rwanda n'abari hanze twese tujye tubimenya yani Rwigara ise Kagame yaramwishe ni ibintu bizwi umuryango warabivuze ukuntu baje bagasanga Rwigara kiriho ariko bakamutwara bakajya kumwicira hirya none nta nubwo bashaka ko yiyamamaza kugira ngo bamucecekeshe kugira ngo bamubuze uburyo baragenda bafata amafoto barayahimbahimba barayasohora yambaye ubusa ibintu byo gushaka kumutesha agaciro ariko wakwibuka ko Perezida Kagame nawe yabyaye umukobwa ukabuta nyamara arahemuka nta kindi navuga ariko iryo jambo ndarimubwiye ajya amenya ko yabyaye abana b'abahungu yabyaye umukobwa mwiza uhagaze neza agomba kumenya ko n'abandi bavutse ari abana ari abo yishe mbere ari n'abakiriho sinarangiza nanone ntavuze ko inshingano yanjye yo kwibuka bose yo kurengera bose ibyo kwibuka byo niyo byashaka bikaba biritse ariko kurengera abanyarwanda bose nta kuvangura ntabwo nzabivangura nuko Kagame yanyise igisambo nuko yanyise umwicanyi cyangwa yanyise ibishoboka ibinyoma byose azatanga azabindege ariko sinzemera guhagarara ngo mpindure ngende mpinduke ikigarasha nk'abariya birirwa bakoma amashyi ibyavuze byose ibyo rwose abimenye nabo bakorana bose babimenye abanyarwanda dukorana hanze babimenye sizagambanira abavuga ukuri sizagambanira abarengera abanyarwanda abashaka demokarasi ariko umwicanyi nzamugambanira igihe nzaba namenye ibibi akora niba ari ukugambana bazabyite kugambana ariko ntabwo nshobora kubera umwicanyi sinshobora guhishira umwicanyi nahagarariraho Serge n'indahiro mfashe nahe nyisanga ariko uyu munsi ndabirahiriye kandi abanyarwanda nzabibagaragariza urakoze
urakoze cyane ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana ku mwanya wahaye raditahuka kandi nkaba nizera yuko abanyarwanda bateze amatwi iki kiganiro bamenya ukuri maze ibinyoma bya Kagame n'agatsiko bakitandukanya nayo nzongera kukwifashisha mu zindi ngingo kuko umbwiye ko hari igitabo uzasohora vuba ubwo nacyo tuzagishakira umwanya turebe ibigikubiyemo tubitangariza abanyarwanda. Ambasaderi Jean Marie Vianney Ndagijimana, umugoroba mwiza.
Murakoze cyane Serge, kandi n'abadukurikiye bose ndabaramukije, bifuriza umugoroba mwiza. Mukomere.
Urakoze cyane, nawe ubutaha.